DJ Smash, keep smashing.
Ngiyabonga zinyanya zam, ngiyabonga bantu abadala, ngiyabonga zinyanya zam.